ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika, kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 byari kwa kane w'icyumweru gishize, abatuye isi bibutse umunsi wahariwe uburenganzira bwa muntu. Ubu ni uburenganzira bwa buri wese bwo kugira ubuzima budahungabanijwe, uburenganzira bwo kwishyira ukizana. Umuhanzi w'umunyarwanda we yagenekereje yumvikanisha ko ubu ari uburenganzira bwo kugira amahoro ku giti cy'umuntu. Ese ubwo bwisanzure, ubwo burenganzira buvuze iki kuba twumva? Perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abraham Lincoln, wakunze kenshi kumvikanisha agaciro k'ubwisanzure bwa muntu, yigeze kugira ati: abima abandi ubwisanzure bwabo nabo ntibaba babukwiye, nabo ntabwo baba bihaye, kandi mu gihe hari Imana y'ubutabera, abo bima abandi ubwisanzure ntibashobora kubugumana igihe kirekire. Mu yandi magambo, abima abandi ubwisanzure bwabo bahora babushye, babaho ubuzima bwabo ariho ifungwa. Ndabasaba ko ayo magambo ya Perezida Abraham Lincoln ariyo twazirikana mu kiganiro cy'uyu munsi, dukomeza kurebera hamwe ibyaranze amateka y'u Rwanda. Kudeta yo mu gihumbi kimwe magana cyenda 73 n'inkurikizayo. Mu kiganiro cy'ubushize twabasangije ibirori bya Dr. Christine Uwimana uva mu Busuwisi, wamenye ise w'umubiri nyuma y'imyaka 47 atamuzi. Abenshi mu bakurikiye ibiganiro byacu bigitangira mwamenye neza ko uwo ise nyakwigendera Godefroid Nyiribakwe ari umwe mu banyapolitiki baguye muri gereza nyuma ya kudeta. Bamwe batarakurikiranye neza ibiganiro byose bari bibajije igihe Dr. Christine ashobora kuzahura na se. Abo kimwe n'abandi benshi banditse batanze impundu bifatanya na Dr. Christine mu byishimo yagize byo kumenya umubyeyi we. Ntitwabasha kubagezaho ibyo bose banditse cyangwa se bavuze, gusa bumvikanishije ikibari ku mutima. Icyo kandi nicyo gihuza abantu. Ku ruhande rwacu kuri Radio Amerika, turashimira cyane Dr. Christine Uwimana kuko yadusangije ibyishimo bye, kandi arongera aradushimiza. Reka nongereho ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, wakomeje gucukumbura ngo ukuri nyakuri ujye ahabona mu kumenya. Venuste, mikroni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi muracyumvamo amagambo atatu: ukuri, imbabazi n'ubwiyunge. Mfite abatumire babiri bari busobanure uko bumva ayo magambo. Abo ni François Burasa wahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, afite ipeti rya kapiteni. Burasa niwe pfundo rimwe ry'inyabutatu y'abasirikare batatu bakoze anyeti ku banyapolitiki bari bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 bashakirwa ibyaha. François Burasa utuye mu gihugu cya Norvège yakunze kuvugwa muri iki kiganiro nk'umuntu ufite amakuru menshi ndetse n'uruhare ku byabaye. Niyemeje kujya mutumira mu kiganiro kugira ngo ngoraguze ndebe ko yatuvungurira ku byazi yabonye. Undi mutumire ni Albert Bizindori uhagarariye impfubyi n'abapfakazi z'abishwe. Nawe nkunda kumutumira kugira ngo abishwe batagira kirengera bagire uruvugiro, kugira ngo ijambo ribisoko y'ineza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndifuza kubanza kunga mu rya mugenzi wanjye Etienne Karekezi. Ngashimira inshuti nyinshi z'ijwi rya Amerika zagaragaje ibyishimo n'urukundo zikabyerekeza kuri Dr. Christine Uwimana, umwe mu bagizwe impfubyi n'ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Yamenye umubyeyi we wa kabiri atarazi kuva kivu kuvuka birashimishije Dr. Christine niwe mfubyi yonyine mu mfubyi zindi zasizwe na kudeta yo muri 73 yabuze ababyeyi bombi Anyeshi Kabarenzi na Godefu Anyiribakwe ndifuza kubaza utwaza ijambo imfubyi n'abapfakazi Albert Bizindori uko bakiriye inkuru yo kuba Dr. Christine Uwimana yaramenye umubyeyi we Albert Bizindori ikaze ku ijwi ry'Amerika inkuru imenyesha Dr. Christine Uwimana umubyeyi we mwayakiriye mute
Noveliste ndagushimiye kuri icyo kibazo mbajije nagira ngo nkubwire ko muri rusange iyi nkuru twebwe twayibonyemo ibintu bibiri donc irimo ibice bibiri twayibonyemo igice cya mbere kijyanye koko na Dr. Uwimana Christine ubwe ku giti cye bakunze kubivuga n'ikintu kiruhije kugira ngo wishyire mu mwanya wundi wumve ikibazo afite wumve ikintimba kimutera n'uburyo kimufasha kimubuza kwegerana n'abandi ntabwo benshi twe twarabashije kumva koko uburyo Christina ababaye kuba atazi se umubyara ariko twumvishe kiriya kiganiro twumvishe ibyishimo afite ibyishimo byirengagiza ko abo babyeyi avuga bombi bapfuye kare akageni mbese ugasanga ibyo byishimo byasumbye byaruse kure agahinda yagatewe n'uburyo bapfuye twumvije koko ko hari ikintu gikomeye ko hari intimba yari afite ikomeye yari imushegeje tukaba rero twarishimanye nawe tukishima uwo mutwara ruhutse ko yegeranye n'abantu nibyo koko Christina ni umuntu akenshi twagiye tugerageza kwegera ariko ntitubashe kumufata kutamufata rero twahise twumva ibyari byo intimba yari afite yayicaranye n'iki akaba yarayuhutse ni ibintu twishimiye turabyishimira cyane mbese twifatanya nawe ko aruhutse uriya mutwaro w'imyaka 47
mbese wakubaza mwamwakiriye mute cyangwa se muzamwakira mute muri uwo muryango wanyu w'impfubyi zabishwe nyuma ya kudeta yo muri 73
Noveliste kintu nagusubiza nuko Christine umuryango mu by'ukuri usanzwemo n'igihe ataramenya se kubera mama we Agnes nawe wapfanye n'abandi Christine asanzwe twe dusanzwe tumufata nk'umuvandimwe igishya twe twabonye nuko yaruhutse umutwaro yatwandikiye kuko benshi baramwandikiye bamubwira ko bishimiye uko byagenze rwose bishima cyane bifatanya nayo muri ibyo byishimo nawe ubwe aradusubiza ndetse nayo nibagiwe banamusaba ko asanga adusanga tukishyira hamwe tugakomeza gufatanya kuri ibi byose turimo yaradushubije yishimira ko ibya nyine yongera kutubwira ibyishimo yagize kandi natubwira ibyishimo bikomeye azaba afite igihe azaba ari kumwe natwe akorana natwe ariko adusaba akanya ko kugira ngo abanze aruhuke abanze biriya byose abanza bidijere bimutemo yumve ko kuko ari byo hanyuma azadusange dukorane
muri make mwiteguye kumwakira igihe azaba avuga ati ndahari ndaje muzamwakira mu muryango wanyu
Finiste ndagira ngo nyiri ikintu nongera kuri ibi ngibi niyo mpamvu nakubwiye ko tubibonamo ibice bibiri mu by'ukuri ibyabaye kuri Christina ni ishusho kuri njyewe ni ishusho y'ibirimo kutubaho twebwe ubwacu igihe twakoraga convention yacu yo muri 2014 ikintu cya mbere cyari kitubabaje cyari uburyo bwo gusibanganya izina ry'ababyeyi bacu ntabwo ababyeyi bacu ntibari bakiriho ababishe rero barakoze ko bashoboye kose kugira ngo basibangatane bibagirane aho kuzagira n'umuntu wongera kubavuga iki kiganiro cy'ijwi rya Amerika ibyo cyabikuyeho ubu noneho abanyarwanda bose bazi ko babayeho bazi uburyo bapfuye mu by'ukuri mbese babayeho barungiye babaho nous les avons retrouvés nakuntu Christine yabonye papa we ejo bundi natwe mu by'ukuri turimo kongera kubona ababyeyi bacu kuko ntabwo nkubeshya bari barazimiye ariko nabo barimo kugaruka ibyishimo Christine afite uwo muntu arimo kugenda yigaruramo ingufu yigaruramo natwe zirimo kugenda zitugarukamo kubera ishema duterwa n'uko izina ry'ababyeyi bacu ryongeye kuvugwa abantu bose bakaryumva kandi kubera ko dusanga ko n'abanyarwanda benshi batubwira ko bifatanyije natwe bishot nitwari tunabizika ibyo byabayeho nayo mazina nitwari tuyaza ariko twifatanyije namwe icyo kintu rwose kuri nge Christina nicyo kintu yashushanyije nkabangira ngo nagushimire bikomeye Veniste kuko mu byukuri yakanya kose wahaye Christina ukamwishimira ukamwubahiriza ukamuririmbira ukamuvugiriza ingoma nitwe rwabikoreye ntabwo wabikoreye Christina na papa we gusa wabikoreye twebwe twese n'ababyeyi bacu ziriya ngoma ntitwazivugije na ziriya ndirimbo zose kandi nyeka ko ibyo wakoze abanyarwanda benshi n'abari ko babibona kandi ariko babishaka ko ababyeyi bacu bongera bakavugwa bakamenyekana indirimbo zigakurikira amazina yabo ingoma zigakurikira amazina yabo Veniste icyo kintu twaragushimiye cyane warakoze
Albert Bizindoli nanjye ndagushimiye byimazeyo kandi ugume hafi ndifuza kukurikirana ikiganiro ngiye kugirana n'umutumire wacu wa mbere ndaza gukenera kumbwira uko wacyumvise
Washington ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ndifuza kwakira François Burasa nkuko nabibabwiraga mu kanya Burasa yari sous-commissaire mu mwaka w'1973 afite ipeti rya lieutenant nyuma ya coup d'état yakizwe mu kanama kayobowe na procureur Joseph Kavaruganda kakoza nkete ku bari bafashwe nyuma y'imyaka 47 mu gihe abiciwe bakomeje gushaka ukuri François Burasa afite ingero z'inzira za nyurwa François Burasa nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
Urakoze bwana Venusti kongera kuntumira ku ijwi rya Amerika
Urakoze nawe kwemera kongera kuza kugira ngo uganire n'abanyarwanda ingingo tuganiraho nawe uyu munsi nimwe ni ingingo yerekeranye no kureba ukuntu bari bana bicwa ababyeyi ndetse n'abapfakazi bahura na bamwe mu bantu bafite amakuru ku byabaye bazi ku byo bintu byagenze iyo gahunda wowe urayizi uyiziho iki wabwira abatwumva
urakoze cyane bwana Venusti nuko ntibuka amatariki neza ariko ndumva ari muri 2018 hari abanyarwanda bashesha kanguhe nkashaka kuvuga mu izina ry'ubungubu bagize initiative yo kuzahuza abantu babuza ababo n'abandi bantu baba bafite ibyo bazi kuri abo bantu bapfuye noneho bagakusanya information zose zikenewe n'abantu bakaza bagatanga temanyaje bakicirana n'abo bantu babuze ababo hakaba ibiganiro bifunguye ku buryo abo babizindori bamenye ukuri ku byo bibaza ku bantu bamwe na bamwe kubera ko bazi koko ko abantu babo bapfuye kandi numvise hari abantu babarangiye naho abantu bashyinguwe ariko hari n'ibintu batazi ku byateye byabaye imbarutso kuri coup d'etat yatumye ayo mahano yose aba kuko iyo abantu bashaka umuti bagomba kuwushaka bashatse indwara mu mizi yayo kugira ngo bayishakire umuti bahaganiriye n'abizindori bakorana za porogaramu ntabwo nzi hari inzagomba kuba muri 2019 ntabwo nzi impamvu bizitabaye byaba byiza rero wowe ukoze kontakite n'abantu naguhaye kuko ntabwo ari kubishyira kuri Voix de l'Amérique byari ibanga ya initiative ry'abo bantu noneho bagakomeza ba mushinga kugira ngo abantu bazahure bicarane babwizanye ukuri amabwire tuyashyira iruhande rumwe noneho abantu biyunge batahiriza umugozi umwe
Mukanya wavugaga ngo babwiwe aho bashyinguwe prote zigira nyirazo wigeze kuba prefe wa Ruhengeri yatubwiye ko yamenye ko bamwe bashyinguwe ahitwa mu Kagohe ibyo kandi byemejwe na Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Ministeri y'Ingabo z'Igihugu reka twongere tumumve
nibyo koko turutse mu Ruhengeri Gisenyi ndi kumwe na Prefeze Nizigira Nyirazo.
Ubwo hari ryari?
Bona ngo ni ukaneza meje yose ndumva muri za 86 gutyo.
Mhm.
Kubona nave murenge 88 tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe yanyeretse ahantu hari vare ankese iragatsi navuga bwo n'umusozi wa jenda ni n'ishyamba rya Gishwati n'icyo niki kibaya mbese ubona bwo ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya Gishwati aba abasirikare bo mu Bigogwe nyine bigiraga kumasha
nuko gutungira gatoki ati ni hari ya
arambira ko mbese yuko le police bakera babashize ahongo agoshe turarutse nyamanuka muri iyo vale kubahita mu kagoshe urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
yaburetse gato buretse gato munyuza aho ngaho mu kagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe wabo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari ni bande bahahambwe
muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje ahukanya kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvuga ukwera yuko nayo ndumenya gitarama ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese bandi wambwiye ho baba aho bandi bahambye abantu mu kagohe ni hahambwe bandi amwe yuko atamenya bahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro kandi ko ari abasirikare ati aba bamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya
hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye
oya icyo kibazo nabona kimubaje kandi ndi murenge nabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete kona unaga nyina ari dosiye monitoroshe ubwo ari kwakurikirana yazagira akazamya abasirikare bajyanye barubwo ibintu byatangiye kuvuga
ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo byumve yenda agira ngo munabiganireho
oya nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byagaragaye aho ngaho
ariko ubu ngubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana abo buzukuru abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe
ni ikintu gikomeye cyane kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfuta azi aho wamuhambye ni ikintu gikomeye cyane yibura ubaje kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo yibura waba ukoze ideye yawe n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko
ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo hari ikintu mwigeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba
nibyo nyuma yonyo mutangiye kuyizana kuri Vadura Amerika kwakivuganyeho nasanze rwose ndawe amira ko mwavuganye kandi bihagije kandi akavuga ko akubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara cyane cyane abarenganye bakarenganurwa
Washington Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva Ijwi rya Amerika turacyaganira na François Burasha ku gitekerezo yazanye cyo kubwiza ukuri abiciwe nyuma ya kudeta muri 73 Burasha muzahurira he muzahuzwa nande
mu by'ukuri byaba ngombwa ko haba abantu bashaka babandi bose baje muri ibi biganiro ababishaka arabazi aha abantu bashingugwe ari abazi uko byagenze nigeze numva muvugana na ba Colonel Serubuga nigeze numva muvugana na ba Muzezigira Nyirazo n'abandi batandukanye noneho abo bantu twese abafite ibyo bazi tukicirana n'abo bantu babuze ababo imbona nk'umone bagacoca ibyo bintu tugashaka bahuza noneho hakaba formule yo kugira ngo abantu bashake ubwiyunge
muri kintu kiganiro zigira nyirazo yajemo ubwaheruka avuga ko asaba abantu bose bazi byabaye kubivuga kugira ngo abo bana bashobore kumenya ibyabaye ndetse n'abanyarwanda bose bamenye ibyabaye nizo mbabazi uvuga zishoboke n'ubwo bwiyunge bushoboke iyo nkuru zazigira nyirazo urumva yabikwiye urumva hari abayumvise
urakoze cyane kuri icyo kibazo gishimishije bwana Venuste numvire se iyo nkuruza yamuzehe zigira nyirazo njyewe ndayishyigikira ijana ku ijana kubera ko numvise ariyo yatwagombye gukurikiza wenda nubwo ngubwo hari n'abandi wenda batashatse kuvuga ariko bazavuga icyo gihe ariko iyo nkuruza yamuzehe zigira nyirazo akaba ariyo dushingiraho kandi tukayishyigikira kandi akatwungura inama
hari abantu benshi bari bukumve muri kino kiganiro bamwe bagushime bakurata ubutwari hari n'abari bukumve bavuge bati burasa noneho biri yavuze turamugarurira hehe biri yabivugiye iki ko tutashakaga ko abivuga azazibandwa azerekeza he nagira ngo nkubaze ibi bintu n'uyu mugambi wiyemeje kuvuga uyu munsi uvuga uti abazi byabaye nibemere bazi duhuye n'abari abantu tubibabwiye tubabwira uko byagenze ni umugambi watekerejeho kandi witeguye gushyira mu bikorwa
urakoze bwana Venusti icyo gitekerezo rwose nk'uko muzezi nyiranyirazo yakivuze yakivuze nanjye naremereye abandi bari mu Bubiligi ko nzafatanya nabo muri uwo mushinga wo kugira ngo bunge Abanyarwanda ukuri niko kuzatsinda ikinyoma kandi kunga abantu ndumva rwose igihe kigeze nako cya yego nta gihe gihita ngo igihe kihoraho ariko ndumva igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Abanyarwanda biyunge
uravuga rero ko iyo gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa yagera kuri uko kuri gushakwa n'ubwiyunge bukaba ariho buturuka
njyewe uko nabiganiriye n'abo bantu bantumiye bo mu Bubiligi bari batatu kandi bashesha akanguhe twumvaga ibyo bintu bishoboka
ndagushimira burasa kuba ugenda utera intambwe ugira uti igihe kirageze kugira ngo tuvugishe ukuri tubwire abapfushije uko ibintu byagenze ariko se ubwo bwiyunge ushaka n'ubwiyunge hagati yande nande
ku busanzwe abiyunga n'abagira icyo bapfa ariko dukurikije amateka yacu n'intambara twaciyemo abenshi ntibakiriho mutama jenerali majoro Habyarimana ntakiriho hari ibyo yari yatangiye kandi n'abandi numvise bavuga ko notama Bizindori yarabivuze havuze ko habaye ibintu byo gutanya impozamarira abyumvise uwatanze impozamarira ni ukuvuga ko yasabye imbabazi
uko mbizi nta mbabazi zasabwe abiciwe abantu wowe niba hari icyo ubiziho ubwo wabitubwira
igitumye mvuga ko hagomba kuba harasabwe imbabazi nuko ntibuka igihe ariko narabikurikiye ibyabereye icyo gihe mu nteko ishinga amategeko ya MRND bagakoza mu gifaransa icyo bita rehabilitation y'izina rya perezida Kayibanda bakamwitirira ikibuga cy'indege cy'i Kanombe umuhungu wa Kayibanda Pio agakora politiki dano kadri ya MRND muri Gitarama ibintuze Bizindoriwe numvise rwose ko yiganye n'umuhungu wa perezida Habyarimana ndetse ayongeraho n'ibintu byabaye kugeza igihe n'uwo mwana yaje kumuhate kondoriyanse urumva ni muri urwo rwego njyewe ntekereza ko batanga impozamarira bazibonye ntabwo nsaba uko bangana ndumva ko hari ikintu cyari cyabaye mu rukiko cyemezaga ibyo bintu
ndifuza gushyira ibintu ku murongo mbwira wowe nabumva ijwi rya Amerika nta rukiko na rumwe rwigeze ruburanirwamo izo mpuzamarira. Icyabaye ni uko mu gusoza urubanza rwari izindi na bagenzi be urukiko rwanzuye ko abantu bahamijwe icyaha bazafatanya na leta gutanga impuzamarira. Icyo cyemezo cyarajuririwe ariko nta rubanza mu rukiko rwigeze ruba. Ibyo nibyo nzi. Izo mpuzamarira kandi zatanzwe nta rukiko ruzemeje. Ntabwo uburanira imiryango yiciwe yigeze abimenyeshwa ngo asabe indishyi z'akababaro. Indishyi zirasabwa zikagenwa n'urukiko. Siko byagenze rero kuko nta rukiko na rumwe mu Rwanda rwigeze rubikora. Itangwa ry'izo mpuzamarira ni ikibazo tutaganiriyeho hano cyane ku ijwi rya Amerika ariko twagiye tubikomozaho. Nifuzaga ko byumvikana neza. Leta y'u Rwanda yahamijwe icyaha ifata icyemezo cyo kugena ingano y'impuzamarira bitanyuze mu nkiko. Nuko bimeze.
Urakoze kuri ibyo bisobanuro utanze ku byerekeye iby'imanza. Ariko noneho muri uru rwego rw'abashaka kunga Abanyarwanda kubera kurabona iki kintu kigaruka cyanduga kiga cyangiriza abana b'u Rwanda bavuka muri inzoshi. Icyo kintu rero cyagombye kuvaho kuko twebwe turashaje turiho turagenda. Ariko twari tugikwiye gusiga umwage yuko abantu bakwicarana kuko abo babizindori ni abahungu n'abakobwa bavuka kuri abo bantu bitabye Imana. Noneho natwe twariho icyo gihe ibyo bintu biba tukabateranya bakagira ikiganiro gisesuye. Noneho muri ibyo biganiro bakareba forumire twakoresha kugira ngo ubwiyunge bugerweho kuko nta biganiro nta kintu gishoboka.
Ariko se burasa ibyo biganiro bizakorwa gute niba umusingi muzabyubakiraho mwararangije kuwutegura?
Mu by'ukuri nkanjye nawe ntabwo twabyihererana ngo tubibone. Abanyarwanda b'impande zombi n'abakunga nibo bakwicarana bakabona forumbiri abantu twakoresha yaba ari iyo yabaye muri Afrika dushit igihe cya Perezida Mandela. Ibyo byarabaye abateranya amabuye. Noneho tukareba niba iyo mpuzamarira nayo yahagararira aho ngaho kubera ko byabaye nyine na katastrofe yo mu Rwanda yarabaye yatwaye abantu n'ibintu. Icyo gihe abantu bicaranye n'abahuza niho babona uko bakora uwo mushinga.
Ndacyagerageza kumva neza ibyo umbwira kubera ko birasa n'ibintunguye. Ndatekereza ko atari genyine, ariko icyo nshaka kumenya ubu ngubu izo mbabazi uvuga ninde uzazitanga?
Uravuga uti hazasaba imbabazi bandi. Njyewe numvaga Perezida Habyarimana icyo kintu yaragikoze kubera ko hari ibimenyetso.
Nyakwigendera Habyarimana yagiye izo mbabazi zidasabwe. Mu kiganiro cyahise hano ku ijwi rya Amerika twagiranye na Madamu Karwera Mutwe Esperance, icyo kibazo yakigarutseho avuga ko yakibaje Habyarimana amubwira ko igihe gusaba imbabazi kizagera, ariko icyo byamubwiraga ko cyari kitaragera.
Mu by'ukuri igihe abantu bazicarana nibo bazavugana bakaganira n'abantu bunganira impande zombi noneho bakabona umusingi nk'uko babivuze wo kugira ngo harangize ayo mateka bayashyire uruhande rumwe abantu bajye mu bwiyunge bakomeze batahiriza umugozi umwe.
Abo bantu nabo barakumva muri aka kanya ku ijwi rya Amerika. Urahamya ko iyo gahunda mwari mufitanye na n'ubu bakiyikomeje?
Kubwiye ko hari abantu bafashe ingamba za mbere njyewe nge batumiye kugira ngo nanjye mbunganire. Muri uko kubunganira nemeye no kuba umwe muri bo kugira ngo igihe nikigera kuba agombaga kuvugana nabo bantu bandi baba bizindori kandi ndizera ko bari barigeze kubivuganaho. Noneho urumva ko hari umushinga nta bandi bantu numva bari barashatse ngo bazasaba imbabazi kuko ndetse bari barakoze na gahunda yo guhura. Iyo gahunda irahari ni ukubanza kuvugana nabo noneho abantu bagasobanukirwa kuri uwo mushinga.
Kuri wowe rero urasanga ubwo bwiyunge kugira ngo bugerweho hagomba kubanza kuvuga ukuri kugira ngo n'izo mbabazi zishoboke?
Ukuri niko gutuma ibintu byose bisobanuka. Iyo abantu bicaranye bakaganira bagera ku kuri kuko baba bari kumwe barakubona abagabo n'abagore bicaranye babona ukuri. Icyangombwa ni ubushake. Ikibazo wenda abasaba imbabazi nuko ntabahari, ni amateka yacu. Ariko abasigaye ntabwo bavuga ngo twakwibura kugira ngo abanyarwanda biyunge.
Abasaba imbabazi kuvuga ko badahari urashaka kuvuga bande?
Ndashaka kuvuga uwo twavugaga ni Jenerali Majoro Habyarimana kubera ko wumva ko atasabye imbabazi. Njyewe numvaga yari yarasabye imbabazi. Numva rero wowe uvuga ko izo mbabazi zitabayeho.
Ntabwo zabayeho. Iyo zibaho na bino biganiro ntabwo biba bikorwa. Iyo zibaho abo bana baba baramenye ibyabaye ku babyeyi babo. Iyo zibaho uko kuri tuvuga uyu munsi kuba kwaramenyekanye. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi kugira ngo ibyo bitarabaye bikorwe.
Ubwo rero ni ukuvuga ko abantu tugomba kwicarana tukaganira ku mbanziriza mushinga w'ibyo biganiro. Urumva ko njyewe nabivugaga nzi ko ibyo byo habaye gusaba imbabazi nkubwira ko izina rya Perezida Kayibanda yabaye rehabilite agahabwa izina ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe ngasanga n'abana basigaye barabaye rehabilite bamwe ari abakozi ba Leta abandi ari abanyapolitiki. Urumva ko njyewe uko nabitekerezaga numvaga ko izo mbabazi zabaye. Ubwo rero kuvuga ko izo mbabazi zitabaye ubwo birashaka ko abantu bakwicarana noneho bakareba ukuntu formuleringi twiyambaje wenda nk'ibyabaye muri Afurika gishije tukareba uko twabigenza kugira ngo abanyarwanda biyunge. Uko byagenda kose abantu bagomba kwiyunga.
Uravuga ngo Habyarimana yaza kuba kiriho abasabye imbabazi kandi atakiriho, mwebwe mwari muhari ibyabaye biba, mwebwe mwari abakozi be, izo mbabazi kuki muzishakira mu batakiriho? Ntabwo mbyumva.
Urabona Monsieur Venusti, niho ndakubwira nti twebwe turiho turaganira ariko dushaka kumvisha Abanyarwanda ko twagombye kugera ku bumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge bushyigikirwa n'ukuri. Kugira ngo dukore iyo mbanziriza mushinga ni uko abantu bagomba kwicarana bakareba uko babivuga. Ntabwo njyewe nawe twabibonera amagambo yo kubikora abantu baticaranye. Twebwe turatanga ibitekerezo n'inama twakungura abantu kugira ngo ipfunwa abantu bafite ribe ryaje iruhande rumwe. Noneho bakore evaluation y'ibyo Habyarimana yakoze akiriho barebe niba batabishingiraho kugira ngo buzuze noneho ibyo we yatangiye byaba bitararangije. Kuri icyo kibazo ariko bitabujije kugira ngo ushake n'imizi y'icyatumye abantu basubiranamo. Kuko iyo udashatse imizi ntabwo kwakuri kuboneka. Kuko abantu burya hatongana abantu babiri haba bafite icyo batuye.
Muri make muri ibyo biganiro hasuzumirwamo uko ibintu byari byifashe mbere ya kudeta, ibyateye kudeta ibaho, icyatumye abo bantu bicwa, inkurikizi za kudeta muri makeya, ukuntu abo bantu bapfuye, icyatumye bapfa, aho bakinguwe, noneho mugasasa inzobe, ibintu byose mukabishyira hariya, nyuma mugasabana imbabazi kugira ngo ubwa bwiyunge bushoboke.
Mu magambo avunaguye nuko mbyumva ntanyuwe kandi ntabwo ndumva ari kubyumva neza.
Bwana Burasa, ku Banyarwanda bumva Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi, ku bana bakomoka ku banyapolitiki bapfuye nyuma 73, ku bapfakazi bamaze imyaka 47 baraho, bategereje umunsi nk'uyu, ubwo umuntu umwe mubo bakekaga ko yabahekuye, ndakubwiza ukuri byaravuzwe, niyo mpamvu twanagushakaga kuva bino biganiro bitangiye tuvuga tuti Burasa turamushaka. Iki ni kiganiro cya gatatu tugiranye, ngerageza kukuvanamo ukuri kwawe kugira ngo uko kuri gusagirwe n'Abanyarwanda. Uyu munsi ngushimiye yuko ushatse kubwira Abanyarwanda ko igihe kigeze kugira ngo abo bana muzahure mu babwire ukuri. Ndabigushimiye cyane kandi kuba witeguye kuzahura nabo, ukazana nabo bandi bantu muziranye, wabwira uti ni muze tubabwire ibyo, ndabigushimye. Ariko nagira ngo nongere ngusabe niba hari ikintu wumva ufite ku mutima kindi gisigaye ushaka kuvuta uyu munsi, bana babyeyi ndakibabwiye, kandi n'ibindi bizakurikiraho, ariko bavungurireho kugira ngo ubahumurize.
Urakoze cyane Bwana Vedinusti, kandi ndashimira n'Ijwi rya Amerika rituma ryatumye dushobora kuganira. Njye nakurikiye ibiganiro by'abandi bambanjirije kandi bankuriye, numvise inkamuze zigira nyirazo, numvise Koloneli Serubuga, numvise Kapiteni Gasake, numvise n'abandi. Njyewe nagerageje kubabwira ukuri kwanjye nk'uko ubivuga. Nagerageje guhumuriza abantu bakeka ko nahemukiye abantu babo, kandi njyewe nabivuze mbikuye ku mutima. Icyo nshimiye Bwana Venusti na Voix de l'Amérique nuko yashoboye kugira ngo itunganye ibi biganiro, wenda ntibyuzuye cyangwa se aho bigeze hose byemere ko ari uko nguko, ariko noneho dukore imbanzirizamushinga yo kugira ngo abantu b'Abanyarwanda ari abiciwe, abishe bo numva muri ibi biganiro wenda bazagaragara, nibaba bakiriho nabo twabatumira. Noneho nkabansaba Abanyarwanda babishaka ko twazahura tukicarana tukarangiza ingamba twiyemeje zo kunga Abanyarwanda nk'uko wiherereye, ugafata initiative yo gukoresha Abanyarwanda babishaka ibi biganiro. Ibyo ni ubutwari, ni ubutwari rwose, nta n'undi munyarwanda utagushimira. Wowe rero na bagenzi bawe mufatanije muri Voix de l'Amérique byazaba byiza namwe muteye inkunga abandi banyarwanda babunganirizi kugira ngo ibi bintu bishobore kuzajya bigera ku bantu benshi bashoboka. Ibyo ibyakozwe nibita nibyananiranye nibyakosowe nibyanagurwa ndumva rwose aho ngaho byaba ari byiza cyane. Iyo komite niyo yatanga n'uruhare ijwi rya Amerika tuzagira mu kunganira Abanyarwanda mu kubahuza, kuko n'ubundi nta samirizi ntabwo abantu bahumba noneho ngo abandi bazabimenye Voix de l'Amérique niyo yabibamenyesha, kandi la Voix de l'Amérique ibikora n'ubundi bushakashatsi ikaba yatuzanira na za irema zindi turiho tubura.
Gana François Burasa, ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugishojereje. Nongeye kugushimira cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo tuganire, twungurane inama, ndetse unatangariza Abanyarwanda ibi bintu tutari twiteguye kuri buvuge muri kino kiganiro. Nkaba nongeye kugushimira kuba wafashe umwanya wo kuganira n'Ijwi ry'Amerika. Ukomeze kugira ubuzima buzira umuze.
Murakoze cyane, kandi namwe mugira mahoro y'Imana.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya mwumvaga François Burasa atanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo abazi byabaye nyuma ya kudeta yo muri 73 babibwira ababuze ababo. Nibutse ko nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Grégoire Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Perezida Juvenal Habyarimana, hishwe abanyapolitiki bagera kuri 60 bari muri leta yarikuweho. Burasa aravuga ko igihe kigeze kugira ngo kuri kuvugwe kumenyekane, kugira ngo ubwiyunge buzagerweho. Ibyo Burasa yavugaga byose birareba cyane cyane imfubyi n'abapfakazi. Ndifuza kumenya icyo babitekerezaho batwaza ijambo Albert Bizindori. Ni umuhungu wa Louis Bizindori, wari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi Onako mbere ya kudeta y'umwaka w'1973. Albert Bizindori, nongeye kukwakirana ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira bwana Veniste.
Wamwumvise François Burasa yavuze ko hari gahunda yari iteganijwe muri 2019 yagombaga kubahuza mwebwe mfubyi n'abandi babyeyi bakomoka ku bantu bishwe muri 73 nyuma ya 73 n'abakomokaho, ari kuko iyo gahunda itabaye. Watubwira impamvu iyo gahunda itabaye?
Murakoze Veniste kuri icyo kibazo. Nibyo koko ibyo Bwana Burasa yavuze nibyo, habayeho gahunda yo kugira ngo nkuko bavuga ababuze ababo n'abafite icyo bazi ku rupfu rwa bariya abantu bahure babashe kuganira. Iyo gahunda yatangiye ahagana mu 2018, nuko ndabona neza igihe bitangiriye birakomeza, mbese kugeza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bitangira iyo gahunda yari ikiriho. Ariko se byagenze bite? Ikintu cyabaye ni uko bagenzi banjye nanjye ubwanjye twahuye n'abitwaga bahuza b'iyo gahunda, batubwira abantu tuzabonana nabo. Icyo gihe batubwiragamo Colonel Serubuga, bakatubwira Colonel Gasake, bakatubwira Dr. Hakizimana, bakatubwira Nazigira Nyazo ko niba bazamushaka. Burasa mwavuganaga batubwira ntibitura, ndetse batubwira na muzehe bagaragaza n'abandi nshobora kuba ntibuka directement, bakavuga ati abo bantu barashaka ko muhura kugira ngo bababwire ibyerekeranye n'urupfu rw'ababyeyi banyu. Nyuma yaho baje kutubwira ko bamwe muri bo bisubiyeho, ndavuga nka ntibitura, bavuga ko adashobora kuzaboneka, ariko abandi bavuga ko babyemeye. Ariko Bwana Veniste, ku ruhande rwacu twarababwiye rwose turabyemera, nzi ko nabonanye nabo nge n'abandi bakeya twari kumwe, twahuye n'abahuza inshuro zirenze 3 kugira ngo dutegure ibyo biganiro. Ariko igihe cyose twashyiragaho itariki bakavuga bati ibyo biganiro muzahura hanaha kuri itariki ni icyumweru kimwe mbere yaho. Umuhuza yaraduhamagara akatubwira ko umwe muri bo kubera impamvu runaka ataboneka, ibiganiro bigasubikwa. Mbese ibyo biganiro byasubitswe inshuro eshatu zose, twebwe twiteguye rwose kujyayo, batubwiye ko bazaboneka ariko ntibaboneke. Ibyo nibyo nzi mu by'ukuri, donc biri factuel uko ibintu byagenze nibyo ngibyo. Hanyuma ku byerekeye iki ibyo biganiro byari bigamije, iyo wumvaga neza ukuntu babidusobanuriraga, wabonaga ko ikintu cya mbere kibashishikaje bashyize imbere ari ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ni ikintu cyiza kuba bifuza gusana igihugu, ko Abanyarwanda bongera kubana, ikintu wabonaga bagishyize imbere cyane. Ariko ugasanga ko twebwe icyo dushyize imbere y'ibindi byose ko babanza kutubwira ukuri tukamenya uko ibintu byagenze, ugasanga icyo ari ikintu kitagaragara neza. Ubwo ibindi bibazo uri bumbaze ndagusobanurira neza impamvu mvuze gutyo, ariko twe ni uko twabibonaga.
Burasa aravuga ko igihe kigeze kugira ngo ukuri kuvugwe nk'uko wakuvugaga mwebwe nk'abakomoka ku babyeyi bishwe. Mumaze imyaka mutegereje ukuri, hari mirasire y'ukuri wumva muri aya magambo ya Burasa?
Mu by'ukuri Bwana Venuste, singiye gukubeshya, badutumiza bwa mbere ngo tuzahure nabo, icyizere twari tugifite twari twishimye, tuvuga tuti ni abantu barakuze bagomba kuba badashaka gusiga umurage mubi mu gihugu, bakavuga ati reka ibintu tuvuge uko byagenze, tusobanure ibintu, dusaba imbabazi, hanyuma tuzisaziye neza, dusige abana bacu umutima ukeye, dusige n'abana babari abantu twabanye nabo umutima ukeye. Mu by'ukuri ni uko tweze twabyumvaga, ariko dukurikije ibyo twumvise akenshi ku ijwi rya Amerika, uburyo basobanuye ibintu, keretse niba ari uko hari wenda kubivugira ku karubanda ku ijwi rya Amerika, bumvaga badashobora kuvuga ibyo bazi byose, badashobora kuvuga ukuri kose bazi. Ariko ntabwo niba ibiganiro bifuza ari ibiganiro byamera nk'uko baganiriye ku ijwi rya Amerika, haracyari intambwe ndende. Ntabwo mbigayi, bavuze ibintu byinshi, Abanyarwanda bamenye ibintu byinshi, ariko intambwe iracyari ndende.
Ariko Burasa mu kanya yavugaga yuko hari ibintu nawe atifuza kuvugira ku ijwi rya Amerika, ariko yifuza kubabwira mwebwe mukabimenya mwebwe, kandi akavuga ko n'abo bantu biteguye kuza hari ibyo bashaka kubabwira. Ndetse n'icyo bavugaga, akavuga ati turashaje, ntabwo dushaka gusiga umurage mubi cyangwa se gusiga tutabwiye abadukomokaho uko byagenze. Icyo urumva atari ikintu gishya gituma mutera intambwe igana imbere?
Venuse, ni ikintu gishya ariko ndagishimye, ni ikintu nshimye, ariko nk'uko babivuga ni ugutegereza tukareba. Igihe twebwe ku giti cyacu ntabwo nta na rimwe tuzigera twanga guhura no kubonana nabo, n'ejo nibatubwira bati twongere dukore indi gahunda, iyo gahunda tuzayinjiramo, tuzabasanga, tuzagenda twumva ibyo batubwira, ntabwo tuzigera tubyanga. Dutegereje ko koko biba, aya magambo ni meza ariko ibikorwa nibyo dukeneye tukabibona koko.
None mwebwe mubona ibyo biganiro byakorwa gute? Burasa we abona mwakurikiza ishusho y'ibyabereye muri Afurika y'Epfo, biriya by'ukuri n'ubwiyunge, kuvugisha ukuri kugira ngo ubwiyunge bugerweho, mwebwe mubibona mute?
Iki ni ikibazo gikomeye cyane umbajije, kuko twebwe turi bandi nk'abana b'abanyepolitiki cyangwa nk'imiryango, nkoresha iryo jambo, nk'imiryango y'abanyepolitiki bishwe muri 1973, ntabwo guharanira iki kibazo cy'ubwiyunge mu gihugu cyacu ni ikibazo natwe kiduhangayikishije, twifuza ko koko cyabonerwa umuti, ariko ntabwo ari ikibazo kidushingiyeho. Ntabwo mpamya ko guhura n'umuhungu wa Bizindo uri guhura n'umuhungu wa Harerimana cyangwa se n'umuhungu wa Ndahayo bagahura n'abavuga ko bafite amakuru, nta nubwo ari no guhura n'abavuga ko batwiciye, ntabwo mbona neza aho byafasha. Ni intambwe ntoya ariko wala bihakeneye ibindi byinshi ko abanyarwanda bahura mu zindi nzego kugira ngo babashe kugera kuri ubwo bwiyunge, ariko ntabwo twebwe bishobora kudushingiraho. Aravuga ati byagenda gute, wambaje uti byagenda gute, twebwe ikintu twari tubatezeho byari mbere na mbere ko batubwiza ukuri kudufasha twebwe ubwacu kwiyubaka. Dukeneye kumenya impamvu ababyeyi bacu bishwe nk'ibisimba. Icyo ni cyo umuntu akitubwiye cyonyine. Twashoboraga Venise ndabisubiramo, twashoboraga kumva ko abantu bakoze kudeta bica abandi, twashoboraga kubyihanganira. Ubu dufite imyaka 50 natwe ntabwo tukiri abana, tufite ababyeyi bacu bishwe muri kudeta, ibyo bigahita. Ariko iyo wumvisha ubunyamaswa byakoreshejwe uravuga uti nkeneye ibisobanuro. Icyo gisobanuro turagikeneye. Ikindi gisobanuro dukeneye, imirambo yabo iri hehe? Kuko mu byo Burasa yakubwiye byose avuga ati babahaye impozamarira, bagize batubwiye impozamarira itajyanye no kuduha ukuri ngo batubwire dore uko ibintu byagenze, dore impamvu yatumye biba, noneho dore n'imirambo. Icyo gihe bari bafite ubutegetsi 85 bashoboraga no kudufasha gushyingura ababyeyi bacu. Icyo kintu ntabwo kigeze kiba. Ntabwo rero kugeza ubu kuri twebwe ibintu biracyari byinshi, baracyakeneye kutubwira intambwe yatewe. Venise tumbabarire, emosiyo mfite ntabwo
ndakumva, ndakumva
gusobanura amagambo neza. Ariko icyo umuntu agomba kumva ni uko ku ruhande rwacu demarshe nk'iyo tuyinjiramo, mbere na mbere ikintu kituzanye ari ukumenya ukuri, navuze uko ariko kudufasha twebwe kwiyubaka. Noneho uko kuri kudufasha kwiyubaka ni kuba n'ukuri gufasha igihugu kwiyubaka, ni ukuvuga abantu kwiyunga, ntako bizaba bisa. Kandi twebwe tuzabitiza ingufu zose dushobora kubona. Iki ni gituma abantu b'abanyarwanda biyunga, icyo rwose tuzakinjiramo, tuzagifasha. Ariko twebwe mbere na mbere dukeneye kumenya ukuri kutwubaka, twebwe ubwacu tukongera tugahagarara nk'abantu, tukumva twemye mu gihugu cyacu. Icyo kintu turagikeneye. Harimo n'ikindi kintu nacyo nkikubwire, nasobanuriye umuhuza bari baduhaye. Kuko baratubwiraga ngo tuzakora ibyo biganiro ngo hanyuma nyuma dusinye itangazo, ikintu kimeze nk'amasezerano. Deja abagombaga guhagararira abandi abadutumaga baratubwiraga bati vuno sinyereria, ibyo byo byari clear, ntabwo twari tugiye gusinya, twari tugiye kumva ukuri, nta kintu twagombaga gusinya. Ariko icyo nshaka kukubwira ahangaha, ntabwo gushaka kwiyunga kw'abanyarwanda ari ugushaka imbaraga zo kugira ikindi gice cy'abanyarwanda turwanya. Turashaka kwinjira mu bwiyunge bugamije ubwiyunge bw'abanyarwanda bose. Ntabwo dushaka ubwiyunge bugamije gushaka imbaraga zo kurwana n'abandi. Ntabwo ari muri urwo rwego turimo. Icyo kintu twe twaragisobanuye, twarakibabwiye ngo bacyumve neza ko ari icyo kigamijwe, tudashobora kukinjiramo. Ko twebwe icyo dushaka bwiyunge bw'uturere, ariko bujyana no ku bwiyunge bw'amoko y'abanyarwanda.
Ndizera ko bamwe mu bavuzwe na Burasa bateganya ko mwazahura bakumvise wongera gusaba yuko mwamenya ukuri. Muri abo harimo bari ku isonga, bari muri komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu nka Colonel Laurence Rubuga na Major Bonaventure Ntibitura. Hari undi twakiri hano kenshi muri iki kiganiro, Colonel Aloise Simba. Abo bose kimwe n'abandi bavugwa kuba hari ibintu byinshi bazi, bakumva kandi bahawe impuruza na Burasa. Abo bose ndizera yuko muzahura bakababwira ukuri. Ariko muri kano kanya ndetse n'umugashize n'abazaga Burasa, uzasaba imbabazi uwari we, izo mbabazi ziramutse zisabwe mwebwe miryango y'imfubyi n'abapfakazi, mwiteguye kuba mwazitanga?
Venise, ngira ngo ibyo navuga ku rurimi rwanjye biba ururimi umuntu ashobora kukubwira ibyo adatekereza. Ariko umugabo ntanga, abanyarwanda batwumvise kuva ibi biganiro byatangira, banyumvise ku giti cyanjye, bumvise umuhungu aho daravuga, bumvise ejo bundi uriya mwari Christine avuga, bumvise n'abandi bose umuhungu wa Kanani. Hari uwigeze yumva muri twebwe hari ikintu kigamije kugumya kugira inzika kugumya kugira inzangano twebwe ikintu dushaka inzangano ibyo ni ibintu bitaturimo turashaka ko abantu bagira amahoro turashaka ko igihugu kigira amahoro na imbabazi ntituzisabwa izikaza zerekejwe n'ukuri bakatubwira biriya bibazo nakubwiye haruguru bakabidusubiza tukamenya ibyo ari byo imbabazi zacu barazifite nta rwango dufite ndetse babimenye harimo n'abavuga muri iyi minsi bavuga ibi byose bigamije kugira ngo abantu bajye mu nkiko ni ibintu twaganiyeho igihe kinini tubiganiyeho hagati yacu objectif ya mbere dufite ntabwo ari iyo ngiyo ntabwo dushaka kujya mu nkiko ntabwo dushaka kujyana mu nkiko bamwe batubwira ati nabi ibyo nta kintu bababwira kuko bafite ubwoba ko muzajyana ibintu mu nkiko ntabwo ari objectif dufite ibyo byaza ari uko wagize indi mpamvu ifite ituma biba ariko ni ibintu tutagamije na gato imbabazi zacu barazifite niba tubwize ukuri nta rwango dufite mu mitima yacu
Albert Bizindori ndagushimiye cyane sinzi niba hari ikindi ntakubajije wumva wifuza kuvuga ku byo maze kumva Burasa avuze wifuza kugeza ku Banyarwanda uhereye ariko ku byo Burasa yavuze
impereye ku byo Burasa yavuze harimo ikintu yavuze n'ubundi yibazaho kuko biriya byakozwe kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kari akageni ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubungubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa me bajye batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje uko ikibazo ni ukunguko bagomba kucyumva ntibakigarukirize kuri twebwe gusa nicyo ngicyo numva cakongeraho ku buryo muri biriya biganiro avuga anatumiye hajemo n'abandi banyarwanda babyifuza aravuga ati ntibibe twebwe nabo gusa n'undi munyarwanda ubyifuza akavuga ati nanjye ndashaka kukizamo kuko numva bindeba ari ibintu bireba igihugu cyanjye nawe uro ntazahezwe
Albert Bizindori umuvugizi w'imfubyi n'abapfakazi b'abanyapolitiki bishwe inyuma ya kudeta yo muri 73 mu Rwanda ikiganiro twari twabateguriye kuri mugoroba ni hano gihagarariye intero y'ibiganiro bibiri bisigaye bisoza mwayumvise tuzasesengura ibyavuzwe twinegure dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri twumve abashakashatsi bazatwunganira twumve uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi ry'Amerika nongeye kubashimira cyane kuba mudukurikira mwishimye kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongeye gushimira Etienne Karekezi wahagarariye iki kiganiro ari Washington DC ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi kuri miko mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
Yabaye, subizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.